abatuuze mu tawuni kansi ye Kalungu baguddemu ekitangabwa nga bwe beekokkola ebikolwa eby'obutabanko mu maka ebisusse mu kitundu kyabwe. Waliwo omukyala atemudde bba, entabwe evudde ku mmotoka omukyala oyo gy'abadde yaakagula. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar kaltuvire ku ntono.
Abafumba abasoowaganya ye Muyiga Ponsiano wa myaka 54 ono musubuzi mu tawuni kansi ye Kalungu, ssaako mukyala we Namuyombi Harriet, bano ababiri kigambibwa nti obutakkaanya bwabwe bwavudde ku mmotoka omukyala Namuyombi Harriet gy'abadde yaakagula nga tategeezezza ku bba, era nti olwagituusizza eka n'asalawo nti eyiye yebeesula mu garagi olwo omwami nti afune gy'asuza eyiye. Bano ababiri bwe baalemeddwa okukkaanya, kigambibwa nti omukyala kwe kufumita bba, era abadduukirize mu nju y'abafumbo bano basanzeemu endabirwamu ezaayatise. Era omusajja ono Muyiga Ponsiano abatuuze mu tawuni kansi eno nga bakulembeddwamu Kwaba Rashid, kansala akiikirira tawuni kansi ye Kalungu ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu. Bamuddusizza evira Maria gyali mu kupokyeza n'ebisago, wabula tukitegeddeko nti ono bagenda kumwongerayo e Masaka Musikani. Oluvannyuma omukyala Namuyombi Harriet addukidde ku poliisi e Kalungu n'awaaba nti bba abadde amukuba. Kyokka Kwaba Rashid, kansala akiikirira tawuni kansi ye Kalungu ku lukiiko lwa disitulikiti, avumiridde ebikolwa bino n'agamba nti ensonga eno ey'emmotoka ebadde ntono nnyo
naye nga kya nnaku, kubanga abantu bano bali ti bafa mu nju yaabwe kati mulimu abasawo basatu bebakawerera, kitegeeza nti bantu bavunaanyizibwa nnyo. Naye ng'entabwe yavudde kubeera nti omwami alina emmotoka ate n'omukyala abadde yaguze emmotoka, omukyala n'ayagala emmotoka eyo ebeesula mu garagi ate n'omwami emmotoka yeesudde nga yeesula mu garagi. Kale bwe bafunyemu obutakkaanya obwo wakati mu kunyiigagana, omukyala n'atuusa ku mwami ebisago. Naye kya nnaku nnyo na mu nnaku nga zino ez'abakyala n'abaami ndowooza beetaaga bafiibweko, kubanga mu nsangi zino n'abaami basusse okubeera nga batulugunyizibwa mu maka.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffar, e Kalungu mu Buddu.